palace na Mary Jane kwa chain. Packing na mi palace na Mary Jane kwa chain. Pack for my chalice wanna show you my talent. Kushoot mpaka casual real pose kama threat. Backing is wagi do mi master chef wajibu. Packing na mi daily you keep updates. Ni mandate every Monday you tax my command.
Ni mandate every Monday you talk my command.
Don't rush, tuneza crash mafofo. Zangu ni madaba ndo ni double my mojo. Mi ni ras, neza dushma wopo. Oops, no, no, ops, I'm sorry for their loss. Toast alikuwa chop to skin a chopstick. Check ya shiny cost na mati ya lipstick. Christine, dandia mic yangu na ulip sync. Deep sea depend, chini ya maja neza sing. Antaka vunja ndoa kugoloa. Pia neza loa, mapenzi kikohozi mshua. Neza kohoa, moving forward kakosa. Kani kani nikega, neza tema. Mchivo kukukota nina full butter mzinga. Na pick off ya piece off my cock si malaya. Malaysia na loa, roesa mbaka toa. Back to the sender, zitingike zikienda.
Baki na mi palace na mi regen kwa chain. Baki na mi palace na mi regen kwa chain. Back to my chalice wanna show you my talent. Kushoot mbaka casual real pose kama
Bolo Yang, Samo Hang, Jet Li. Cheki Gen Z amehang. Ramadan, taki fast forward kwela ni haram. Mama so hi masa ni makosa. Mama say mama sa mama kosa. Nasukuma duba binongaro shako obsessed. Na ma success nina time text address. Undress to impress. Empress ni reckless. Uvunja vitu priceless. Rentless ndaishindani mbaka kue restless. Pro bila props fly high bila visa. Kempiske lafu sasa ineza happen vila rosa. Stelele hasta la vista make love staki vita. Shagla zangu za rizla. Sky low key niko psycho my toe. So don't bullshit me na reps the dead. Wish you staki bloody staka ndunge mask ya Deadpool. Na jezi ya Liverpool we expect ni act cool. Kana meno za silver gold digger na gem. Chiki nani ya bulu aim bull eye kwa eye. City to pakola angolo Stevie Wanda. Mawanda njiu kuni sando Johnny Blunt.
Baki na mi palace na mi regen kwa chain. Baki na mi palace na mi regen kwa chain. Back to my chalice wanna show you my talent. Kushoot mbaka casual real pose kama threat. Backing is wagi do mi master chef wanjibo. Baki na mi daily you keep updates. Ni mandate every Monday mi utax makamande.
Ni mandate every Monday mi utoka makamande.